Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhum jireto ogi jande afandu hala Mamadou Sama Sikou Diam wali sarkabe hedibe. Ko enze ngaji nangunde imadaraji kewdi yalla hinnade gulleji nedda kulle lamu mutti neddo tinnare tawade fufu ko hasinda ko na hewi fa hande. Bangal yewtereji medan na jowidi do lewru fabun dral hande maman hala kabaru fabaji deplacer mbé. Gilla ñande noga di septembre mbiyan na ƴabbinu ndu gollirde ben monde lendi fu munide transport fu diti hisa mobilaje motoji leydi ndi yo yalla ben hadde nambaraje e hebre jateji kantidi e meman hala modu le dossier semaine di ngon semek warjo amen hande beta aljubare 9 octobre 2024 bismillah sakran kabar rafnde nagu ben mata masana le golleji neda kuto motti ton ben dum buyti imadraje on zengaji le nuku o e on wattu goto o ben bonandaji tobuji di beedi tampinde yimbe le kasindini be fabaaji e wi kumni be neda ku yogabe on zengaji di ben on zengaji kewdi na gondi ben e bodum mun en yalla hinade fabaaji mabbe ben hinade fabaaji mabbe woni ben faba fewde e jamaade hasindinde Moussa Mali Sogo nelaado am ngono to motti ton wonko hebe ne kede fasango al
Dido ONG ngaji ana golla bangal chellal jande daranade nyama fahara waitagol wakati kanyo ko nande mudum ko hewe dido ONG ngaji huliti le nyaloma hande o wide kanyo enka ana jogi chitlal bangal hebugol jawdi mawni latad sababu e jude mu em daranade dido golleji adama sanogo kanyo woni hore ONG mu nodirta kaeb conseil et appui pour l'éducation à la base les régions motitu
amopti
tido amin jogi program nay haa joye projet kono tida lane majji min gowti ONG kaeb amanta hunde kebal ala honko min gandi hen min pami koko gollidobe amin ko jehi ko usti kebal chadele beydo tan ballobe ngala
son dans le besoin augmente
bomboje irete djohol so fella yo tidala mawdo mo gollobe le dido ONG ngadi yeta le region motti nom holitiri wide fakasi fofana o goto e ardo en ONG ngadi pabotobe yimbel ngombe le kreduji le lede amendi le lamu motti
amin bawi yade nokuji kewdi hayso ko min jidi wadde ko buri dum ko fata e tidallaji di ko batte gollidobe amin ha hewi jehi dum addi tidalla e ONG ji di min kebanno balludi ha hewi kono joni ustima sa aji ni min kebata
so non pa de financement
le wi ardo en me dido ONG ngaji natugo ndiyam beeda de rafinde nako o beedi adadu yimbel kasindin be e faba muya
sakrama tutu haklaji modu kabar en banga be Facebook anu X Twitter kiddo ngaluro jenna mbiyan bisimana na iwde sapo e goo yaade sapo e tati octobre wurdu mbiyan na nyalom nyalade hertanade mbiyan na fina tawaf suru baba le mali mbiyan sislo woni mbiyan darande e mbiyan e hasindine darande kanya fanda yimbe le bangal e wattangul hakkilo dido nokuji di mbiyan o do nuku o pamama sabi ko mbiyan e wi lam ko be sabi nafaka e dido kuledi ngoni le nuku o to bangal tun le wuddu leedi ndi imadara an wuddi wadede bangal gollere ko moninde finatawa yalla wattande hakkilo dido nokuji kanko alissi wonko be nakene faysango usman nyali buli e jenaba jallo
subagol gendi jenne faadi yambereji finatawa ngade le mudun ko sabi bini dun ana fawi dow tugaade finatawa deedi met andi ko wondi e majjude woni ko holti wi de direction nationale du patrimoine culturel woni hakkilo Moussa Mori Ba Diakité waraji mission culturel gendi ndi e wi makko jamarnde ana jukkinde gollirende kulleje finatawa
c'est vrai vous savez
gonga nokuji de do kulle no woddi wuro sabi dum ko rafinde nagu golleji batte noji pamdi sababu mun si yimbe fof ne jodo yo e dido nokuji sabi ine hakkile mabbe wonko ben danyata hen to ben jiya fof e ben larwa nokko
on appelle des fouilles clandestines
tiagalun banyagara mission culturelle mudan ana wonde wadde imadaraji do haybude e mo'intinde nokuji finatawa gondul e bonde watte joni o sabi rafinde nagu gondo le o region kanon seydu gindo horje mission o nokku holti wide sabi ngala bawde sanne be mba wadde golleji mabbe no be jidiri
ko sabi e rafi ndenagu miden jogi tidallaji kewdi galleji kewdi sumama bonnama golle fa ande ko bonna wadama min puddima golleji hestidingol e darnude ko bonna e galleji yogaji golle majjum ko wajibu ko kebal amin woni ko hewani tawede mun fof wonko heba wadede
mecintinde wida leydi nyalomaji yambereji fina tawaji ngate hollitinde kulleji hono foto ngaji fayotade dandir ngoji hono en nandore mudon
leru otobru leru fabondiral goldo kongol ben ana wodi le mali ana wara dubi chapantati hande jonno hono golleji di wordi le jimben fewdo yimbe le hasindinibe bangal mudum gal hikka 2024 mi ben mi subi wadde imadara andude no bendu kabar mu wordi fewdo yimbe le egube dum deplacer mbé dramna maga darnu tun koyde wonko hebe nake defa sa Ousmane Niall Boule e Alcissé
dande darnirade manaji kany e jombe woni ko jiyata faado gidima kaade ni wonno jirata nokku d'accord egube wombe falaje kany e godde chaakide le capitangal faiso tawa seli tubude sanne le balde chakitide de le de d'accord de anda do njabata tundeji boli onyide hakkunde de dande kanyi e ndiya meje tunude anandari tatteji fu anay ko yete le de nokuje ayira e gite mako wela yide ko hollata be himbe yo tampube
amide me koni fere
bilen kasindini e kulle nyamitede fa yetto kulle godde de mbawi nawtorade ko nafata wala fu ko min joggi don minen ka nyanduni woni ko min tawta sabi yolbere anay amin miden joggi tiddalaji bangal hebugol ndiyam labuda jarte dandu min kebi daage kanyi bashiji
ayama nasoro
Erupe warpe anandata fabangoji fubure le ndu lewru kertanandu inne e yurmende e mabbe nyande fube buri tampude sabe wadade nokkuje mabbe kedden o egudo gota juldo le region menaka ko hoditi wide
songonga o wulitagol ni woni ko min gatta fewre lamu leji ni kan e golidibe mudu em yalla bi keba fabaade yimbe le egube ude jonde mu em ngombe donbe
le ndu lewru imadaraji kewdi woni kertanadi wadanede be himbe tampube hono himbe lojabe kany en nayebe
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
gollirde mawde e leydi mo nida transport na wondi wakat jono e madaraji himben hisude kala mobilaji motoji gondi le mali fanda mudu jo hadde nambaraji e hebude dum jatteji kanti di ben kala ko donata le mali donno or kado aniya ben fududo nyande 22 septembre ben hinoto kala ko ni xaba ben hebude plak ngaji ude hedintingol carte grise e ko nande mudun yelen be dorfa mu kedano ko mi hebane do fustango Ousmane Niall Boule
Direction nationale des transports holti wide tagal cartel mali e drapeau do o plaques anatawedu kabaruji e region cercle district na commune do dun wada Mamadou Sow won directeur général transport
lamkobbe holti yo guleji di dawre dum benata fi alum saddaji mo ingol plaque ngaji di den mo ingol plaque mobile mali ta hiddi fa hande nyere temre di mutu ngaji di yo temre jitti wona fi wajibi yimbe ngara don e don ngatana dum hakilo tan da mo yiki plaque o cartel mali deswal mudun na do hen andirtirde mali kede anardu yo ml bawta wide plaque o le mali mudina
seni jom en doggoji yogabe jetti de dabere wobbe kolti wide dun hana wodaninde doggoji de numeroji mo ben anda
mi andana no fi kabar o goddo la wide de otoji di courant wala den no kabaruji di mi andata di wottu mudun dun kay hakilo an lamkobbe na hasindidi kalisi kambar dun be pi oro dabere woni dun wada ma yalla hadde number ni mi lawide an hani golle min jittira ka wadde dum sona dum hakkila man kay mobilaji di ngala plak di hani hasindinede min kam mi lawide di hunde mobilde sabi annar dum fuf yoni ande kessa gudidita balaka
numerisé e wi andimbe kabaru kebal o golle winditingol kasen doggoji do lawidi wadan fa lam o heba hen kali seda andindo kabaru kebal Abdoulaye Sekou Traoré hakkilo mudun e dum isanne bangal denagu
wawi fabade lamko be hinade he golleji mabbe sabi hejo golle hebata lawul so ni jatte jogaji anda ka milay feso lamkobbe wakat jun ona jogi bawde hinade am saddaji bangal kebal motoji ma mobilaji yobul fufi kabal kalisi bangal mudun e kanyadun kabaru on tangul hore denago so ni andama alqadara motoji ma mobilaji jogi di plakngaji ma di jogaki plakngaji dum du yo kabar denago
mecintinde wide gol winditagol mobilaji wana wajibi non tafon edon wodani mobilaji moto ngaji koyde didi fayotade di koyde tati
dokkatene kawar jomme hande mbiton non wiido mbaa hebde dokk war yufdu bembal amen whatsapp numero 75 99 76 19 nawa hebdu don no bembal amen mangal gal kaydun hello facebook bangal knofni 37321 mera mera non ka famdi fufu buudi noga tawle telephone joomu do sare yotre meden magazine yotar meden magazine yo ben ko mo yobi do suka be hande maman hala ben gollobe galle ko heburi hewde yo ndewoy hakku duubi sappo e goo sappo e joy hinanno be done ko buri hewde golle jogaji wonto di be bawana fi danno yelan be do famudo tellaaji bi jogile ngalluje de kanko Amadou Sadio Camara wonko hebani en kedda fostango min e Ousmane Nyalibouli yo en nyallejo
ñande fu be buri lomtude mawnaraabe mabbe dubi mabbe ana bara hakkunde sappo e ko yaade sappo e joyi kambe du buri horsinede bamede golle ko saabe de rewbe kambe buri horsininde rewbe yogaabe min kawrdo bamako do kolliti saabe hedon
min kay ndewoy jinni sabi be njaawi hulde gida dina surbaabe mobe be be do kay en baw jaati bamde an nyafidi ma gollen en tan yo hinnaade telephone ngaji be jidi dum yilaade sanne jamma
golle mo faatu jabi goddini kanko mo be rewbe hewbe ngarata to mun be wattata e golle holti wiide wattu cagetiɗɗi ɓiɓɓe rewɓe famarɓe woni ɓurɓe horsinede
surwaɓe mooɓe heɓa gontuɓe jiiɗa fi golle ɓe miila yottade nokkuɗo darande mabɓe yettaki fewi ko mbaɗa ɗum fay so yimɓe gaari tewtude ndewoy ɓe ɓurata yidde ɓe calato fewi ɓamde mooɓe ɓe
gonga rewɓe sukaɓe famarɓe ɓuuri horsininde ɓamude golle yalla eɗi moƴƴinena hawa momin noddiri ni kañum ɗum mawni hannden o ƴiro le région Bagnagara fuɗɗi warde golde bamako illa duɓɓuɗum sappo e tati
mi waɗi le kaptal ngal tawa mi yettirako wuuro am golleji guese mawɗi gaɗannomi ɗum tampini kan sanne ndenno mbami anniya wattude
waddude ɓiyum debbo illa ana famɗe ley ngalluji ɗe fa golla yalla ɗum woni ko saraɓe jiɗina andinɗo kaba neɗɗa ko Elian ki holliti sababuji heɗun gaɗata ɗum
oɗo alhaali yama yo saabi ti ella keɓal saraɓe mabɓe sababuji kewɗi goɗɗi ɗum naton ana woodi ɗum ko jangdire ɗe udda e woɓɓe tewtoɓe ko newtorto e ɗe kuttugoji
tawenne sukam ho duɓi muɗum mbarata ni wawa wadde ko heewi ɗum woni ko holti wiide andiɓe kabaru hakkillaji Drissa Traoré andindo kabaru hakkillaji
en enfant
ndewoy ɓe duuɓi sappo e goho sappo e ɗiɗi ma sappo e tati ko wawi tanne yo golleji hoy fuɗi sukaɓe mbawi wadde so yawti ɗum noon golleji mawɗi yogaji kay goni tun tiɗanamɓe ɗum wawi jaati wadde hello e hakkillaji mabɓe
caggal ɗum ɓeɓe rewɓe ana keɓa torraji banggal piiɗe fa jennoje ley galleji gollata ɗum ko wawi latade sababu bonnude hakkillaji mabɓe ko ɓeyde wiide Drissa Traoré andindo kabaru hakkille
suka o mettete sanne fewde e yimɓe foof koye goto fota wona miniraɓe wona ndiraɓe soni suka torrama fa yettide nokku ko wawi tan yo duƴƴude torraji
ɗi
fedde sukaɓe mari ɗon parlement des enfants hedde muɗum holti wiide imadaraji ana gondi e waɗede dow torraji gatteɗi dow ɓe sukaɓe sek Kalil Bilal Guindo woni daraniɗo golleji bureau national et régional Bamako
fanda amen yo teykade ko golla e yettinde ɗi hanɓe yettinede yalla anniyaji naɓɓame banggal muɗum fay ɓoyal jaati min martanama kumpa surba mo fiyama fa nawi wonade neɗɗo ɓamɗomo e golle min gadi imadraji yalla andude ɗo woni e dow faba gollirde haɓitiɓe brigade de mers
caggal aladoji dokkaɗi ley limtugol nayɓol jamare mali gaɗan le hitande 2009 ley ko ɓaɗato galley ujunaji capanɗe tati limtaɗi ko yaata ujunaji noga e joyyi ana ɓama golloɓe ley ngallure bamako nde aladuji mbawɗi ɓeydade saabe ɓamgol golloɓe famarɓe